Smart time. Legacy. Yeah, aha, panga pangua panga, tambo kijua kwamba kabla javuka mto, basi usimcheke mamba, wagumu dum, humu licho shiko sikiache, kweli bidi iwe ngumu ili wawe nayo wachache. Ishi mangu kufa sifiwe, shujaa komi, unahitaji lawama ili ufanikiwe, ina maana uoni. Together let's hustle, why you leave me alone? Na kila nikifumbua macho naona hadi siku za usoni. It goes around, it comes around, ukiwa mpuzi utapuzwa na mafunzo hayaozi japo yanafunza. Sometimes kipaji mkombozi, tengeneza status, nata kama ni njozi, but I'm here for a purpose. Woga unapoishia ndo mafanikio starting. This is life, I need chance to follow my heart. Father kukaza nati, and this is the result. Alikata tamanji yani kwa kuhisi ana bahati. So kila napigia makofi ukadhana na kukubali, wengine na jifo ilo taki kaa mbali. Mini mtoto wa kiume, basi ni acheni njitume. Kama matunda angu yapo, basi ni acheni ni achume. Because a legacy. Legacy. It's all in the making. Legacy. Legacy. Sifa bila malipo, so time just a door. Na ukifanya bila wito, uta miss kitu though. Uneza mwona bouncer, kipigwa na butwa. So, bolo usipike mawe, utaribu mkaa. Rudi dalasani, upate mapinduzi akili. Mungu anajota kwa nani, wefala uwezi kuntabili. Lengo soku make it rain, njami kupata knowledge. You can't know my brain, hata ukisoma psychology. Ngombe kalamba leri, subire javuta heri. Uso muda wakujaribu, wenzako tunafanya kweli. Washamba ndo wajanja kweli, wajanja ndo washamba kweli. Ngoma inangoa nanga, ndo naenda kuoga unafeli. Nomo ukipenda vya bure, watoto tapaki basi. Wazazi mtaludi shure, ubishu unafanya tule. Mule ni kama mule, misishi kama yule. Mabalaa nafanya hapa, mazisho nafanya kule. History in the making, let me make it the history. I was born to be different, you can call me a victory. Wengine wajasoma ila soko wakudhamiria. Usawa uligoma ila ndo vichwa vya familia. Uwoga unapoishia, ndo mafanikio start. And this is life, I need chance to follow my heart. Father kukaza nati, and this is the result. Alikata tamanji yani kwa kuhisi ana bahati. Legacy. Legacy. Yeah. It's all in the making. It's time to legacy. Keep what they want. Legacy. It's a dog. Yeah. Making, let me make the history. I was born to be different, you can call me a victory. Wengine wajasoma ila soko wakudhamiria. Usawa uligoma ila ndo vichwa vya familia. Legacy. Wagumu udumu, humu licho shiko sikiache. Kweli bidi iwe ngumu, ilo hwe nayo wachache. Legacy.